sikia ninapokuombea, ninavyokungojea mikononi mwangu, yeah. Je, wakumbuka tulipotoka, nilipokuona na macho yangu? Naomba atachoma, naomba atavunja moyo wako mara saba, akose msamaha, aseme amechoka, afanye penzi lenu nalo liwe takataka. Unikumbuke.
Tanzania, penzi letu liliran dunia. Utashinda jichocha na mabandia. Na najua atachoma.